bene bange navee waffe nga teri mmere naye kati gyeri muddeeyo eri abantu bammwe nange nzireyo
maama oba oyagala oba toyagala tujyagenda naawe
baana bange nange mundaba nkaddiye ndi mukazi mukadde sikyasobola kuzaala baana balenzi nti babawase ate ne we nnaabazaala munaabaliira
maama nze ngenze
maama toddeyo kunneegayirira abantu bo be banaaba abantu bange
Sabaka Tonga.